kuteka parlamenti gwanga lino right honorable lungo anitanita mongo magogo ne parlamenti gwanga lino kutwaliza wamu bavu milideryanye likozwe bitongole bikuma dembe mukaluka bona kabiri abimukaga kali omwako gujje raba wabudde ndibiro bikome bunambiro kirono kidirida kulero ludo oluvuganya government mu parlamenti gwanga lino atero omwogezi w'ekibiina kya NUP jolo bisekezi senyonyi okulombojira parlamenti gwanga lino akasaba ebyokwerinda kebatuziza ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu ngo bimitembo abakwatidde bendera okuvuganya ku ntebe nene y'obukulembeze bw'eggwanga lino mu kalulu akajja aka 2026.
The campaigns have now become brutal, very unfortunately and unexpectedly. People are being shot dead, others are injured, many are incarcerated, tear gas has become the order of the day. Dogs are being used to attack citizens. When NUP and the opposition hold possessions, it is illegal. And so they must be shot dead, they must be beaten, tear gassed, and so on. And for the NRM colleagues, it is okay. This is hypocrisy. And all of us should be condemning this.
Kino speaker parliament gwanga lino okusako ne sigedda muzi bakivumiridde baba bakaba parliament bagamba nti singa ebikolo by'okutobolera eddembe ly'obuntu bina agenda maaso okusako n'okutulugunya abeesimbyewo akaluka yinza obutatambula bulungi ak'omwaka ogujja ogwa 2026.
Kandile Kyagulanyi Ssentamu Robert bazi ba makubo wanaayita bamwetoloza oluusi nebamulemesa otuuka kulaleze bakuba abawagizi be abali kulale n'abajja oluusi ne wakubya eraalo olumala okutakaza endaalo nga bakubawo tiya gas
commission etuwe assurance oba ddala ekyali in control kuba tuyinza okuba tuli wano naye ng'akalu waliwo abaakawamba waliwo bannannyiniko waliwo abeewulira tebalina okuba nga balina control ku kalulu kano okusinga okuba nga baagala okulemesa ba candidates ogenda maaso n'okola campaign ngeekyatutuuse ku lunaku lwajjo.
This military lirina kuba non-partisan si mu bigambo naye mu nkola, naye olabira ddala nti mu kalulu kano bavuddeyo era bataddemu amaanyi ate ne baba n'obuyinza bwe beetuma bo